indaba zabaculi ziqala kuwe phinde iphelele kuwe, kanti nokusiza kwabaculi ziqala kuwe phinde iphelele kuwe. Nami ngisizwa nje phambi kwakho, ngibuya ngoshina mdala kulo nyaka, ngithi ngishintsha amabala phela kumculweni. Mina ngicanga ngey'khathi zosithaki dala ngafika kule ndima, ngibe ngishilo ukuthi bancane abaculi kule ndima ma bephila lokho. Akavezi hite yodwa, hamba yedwa, noka ngithi niyabheshwa.